Tondwisanze njagala mukwano kati
oba nkuweka gati.
Tondwisanze njagala mukwano kati
kuno okwagala nze kulimenya kulimenya balala nzirugaze zibagala gwansanira
esanyo lyo lubeerero ndetete mutima munda mulipwire mirembe obwedda nesunga kukulirana
amasongonga gazibera
nawo kiraba omukwano lubabu
leka mpita mudokita
neta mukulu kwabisobola
amasongonga gazibera
nawo kiraba
kino kikamwe
omukwano lubabu
leka mpita mudokita
neta mukulu kwabisobola
oba nkuweka gati
tondwisanze njagala mukwano kati
oba nkulaba olwenca
tondwisanze njagala mukwano kati oyagala mulinze nkulintya kyogere kati watama kubala nsonyi naawe ekitiko nanywa kyanoka baby tonaba wano eyo tebakulise nno nga switi
kati nkitegedde kyogamba kanzije mukwano wetaye kamala okufuna ku kkooti ekyo nakyo kiwedde amasongo nga gazimera
nawo kiraba omukwano lubabu
leka mpita mudokita
neta mukulu kwabisobola
amasongo nga gazimera
nawo kiraba
kino kikamwe
omukwano lubabu
leka mpita mudokita
neta mukulu kwabisobola
oba nkuweka gati
tondwisanze njagala mukwano kati
oba nkulaba olwenca
tondwisanze njagala mukwano kati
wabula ebintu byonyumya byote biggwa kangende gyengenda lowooza ne bonaamala emyezi nga tondaba mulyutiridde
nedda mukulu ate nsaanuuse busaanuusi
abange
nze nnakulira nsaanuuka yembuuzo gendaba
bako tosikasika saati naawe kangende gyengenda lowooza ne bonaamala emyezi nga tondaba mulyutiridde
nedda mukulu ate nsaanuuse busaanuusi
abakazi
nze nnakulira nsaanuuka yembuuzo gendaba ogenza otya
naamu ebintu byonyumya byote biggwa kangende gyengenda lowooza ne bonaamala emyezi nga tondaba mulyutiridde
nedda mukulu ate nsaanuuse busaanuusi
abakazi
nze nnakulira nsaanuuka yembuuzo gendaba ogenza otya
oba nkuweka gati
tondwisanze njagala mukwano kati
oba nkulaba olwenca
tondwisanze njagala mukwano kati